kuku.
Toma ishe yam.
Ay, wewe.
Toma ishe yam.
Chira, 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 chira.
Toma ishe yam.
Ah, snap o show.
Toma ishe yam.
Rasta mina mkoko.
Toma ishe yam.
Ay, wewe.
Toma ishe yam.
Chira, 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 chira.
Toma ishe yam.
Ay, kumyamba.
Kuambia kuambia tu kusomesha yangu upuzia tu mambo mengine utajua tu na wakijua kweli watakujia juu
maisha yangu
nikirudi nimelewa nyumbani wewe na kuhusu nini
maisha yangu
ana madeni kibao mtani wewe na kuhusu nini
maisha yangu
eti binadamu
maisha yangu
sio na nyumba za kupanga
maisha yangu
masaki wala upanga si shabiki Simba wala Yanga
maisha yangu
utige kiki kiki ki. Na ukinisemesha siski kiki 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 Kini semesha siski Ah, snap o show
Toma ishe yam
Nasta mina mkoko
Toma ishe yam
Ay, wewe
Toma ishe yam
Oye, chira, 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 chira
Toma ishe yam
Ah, snap o show
Toma ishe yam
Nasta mina mkoko
Toma ishe yam
Ay, wewe
Toma ishe yam
Oye, chira, 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 chira
Toma ishe yam
Chai, chai
Sema napenda mapenzi ni kweli napenda kuwacha siwezi Kudandia maofa ya bia mademu wengine na wakuwadia Kuloga na waloga sana na mpaka mtakoma
Toma ishe yangu
Eti minadanga
Toma ishe yangu
Sidi na nyumba za kupanga
Toma ishe yangu
Sama saki wala upanga Si shabiki Simba wala Yanga
Toma ishe yangu
Utige kiki 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 Na ukini semesha siski Kiki 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 Ukini semesha siski Snap o show
Toma ishe yam
Nasta mina mkoko
Toma ishe yam
Ay, wewe
Toma ishe yam
Chira, 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 chira
Toma ishe yam
Ah, snap o show
Toma ishe yam
Nasta mina mkoko
Toma ishe yam
Ay, wewe
Toma ishe yam
Chira, 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 chira
Toma ishe yam